Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Exclusive from Zegno.com.
Yo boy, yo mobs. Let's go.
We start a man and we web on a vika come team and yeah. Baby Vendela Paduze, yeah. Deep on in Vela man no name, yeah. We start a man on San Vela Batu Veva Kamba, yeah. Bafuna Banka de Kata, yeah. Al Mami, Kala Vela, Kanyi Baka. Baby Nivesa, oh. Avaleti de Tua Memuli Siketi, oh. Siba ziba wo, bedi ni besa wo. Peso kamba sunga wa mekuli beme kapu. Tiwe ni nacho, timu vini ni dola. Uka samba ni plus, beauty yako sufo singa. Bebe ni nacho, timu vini ni dola. Tumafuna na stress,
freshest name in the game, beauty ladies and gentlemen.
Beauty yako sufo singa.
Mwekemo, mwona. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies, you more mochi for Montico. How I can't breathe on a Bushiku. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kitty, when I'm around you. Beside you, inside you. Meet a fair wadi pesha. Self-esteem on his alley tavesha. She's my piece, it a campela pressure. We share ile langati to our mulesha. Natural beauty wakamba, kaka pita kabama katamba, wose pachi panda wama kamba. You a baby ni besa,
oh. Avaleti tetu wa memuli siketi, oh. Siwa siwa, oh. Baby ni besa, oh. Peso kamba sunga wa mekuli beme kapu. Tiwe ni nasho, chibu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chibu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo.
Fiu tabati ile langa. Piti yako feka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwete shasa na mukongola. Habana siri ya sati mwana wadibiali kamo kapa. Fafi mbuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo hii beauty wakamba. Kaka piti akabama katamba. Wose pachipa ndabama kamba. You a baby ni besa.
Avaleti tetu wa memuli siketi, yo. Siba ziba, wo. Baby ni besa, wo. Peso kamba zunga wa mekuli pembe kapu. Iwe ni nasho, chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho, chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa.
Apachano chavuta. Na magero pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vava kanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauze.
Iwe ni nacho.
Olo libe na makeup. The can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwaba na backup. Baby
iwe. Iwe ni nacho.
MP Worldwide Kabundi Kapish Chwe Mpala Chawanyam. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek Shon Kester, what up? Uri Jab.
Exclusive from Zegno.com.